resto. You call me Kibaka, they call me King Kiba. Baba Kianto to la mama Kiba. Jami na Shiba, Reshko kuiga and I'm alright. Ushamba mwikokwa, mtoto wa kariyako. Chezi na dada zangu na cheza na dadako. Mix some kongoto, wonga uza siso. Mindyo bisho. Iga na kustopu one. Ochuru ziki ata tone. Mina fanya wimbo, wona fanya skendo, wone kane. Marekani shatimba, Ulaya yote shatimba. Tena unatukana, unakuja, unajigamba. Unajiona mjanja, unatamba sana. Midioka, yeah. Midioka, speedy midioka. Midioka, yeah. Oh, midioka, midioka. Midioka, yeah. Mediocre, oh, oh, oh. Mediocre, oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. Brum paka chini, bigo. Unataka king na mafundo. Mindo papa, kingdo, kingdo, yeah. Tena mdaji show, uyu komando. Seji mafundo, wachafu waro. Ongeza zero, washungu no. Washungu no. No, no, no. Yeah. My people. No, no. Come stars, eh. Yup. Bidi bum, bidi bum. Oh, na, 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 na. Oh, na. In the game for 18 years, and I'm still around, I'm still on top. God, I'm sugar. Yep. Oh la la, oh la 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 la. Oh no no no. Marekani shatimba, Ulaya yote shatimba. Tena unatukana, unakuja, unajigamba. Unajiona mjanja, unatamba sana. Mediocre. Yeah, yeah. Mediocre. Speedy mediocre, oh. Mediocre, yeah. Oh, mediocre, mediocre. Mediocre, yeah. Mediocre, oh, oh, oh. Mediocre, oh, oh. Hey. Mediocre, yeah. Uh-huh. Yup. Yeah, them sugar. Yeah, them sugar.